Chigoma chikuba mwagala kwebaka Mubadde kimu abagala okudde ewaka Mubadde kimu ebenda abakotyonkoka Nababadde bakuba tebakyawulikika Eye baggama Kuba kulabisa mbalaba befera Abangi bafuguma kigoma nalipira Kubiba bibina tubyawule Twawule sekendule kunasale Tutabatabula rwaga balaba ne bakowa Tugatagata luganda batudde ne bakowa Abisesa sesa muwunga mangu Ejana chizi na chiringa bahitima Ejana chizi na chiringa nenjobe Njagala guzi nimu ekisagoni anjula Hiti muholo bode Baga mamutono mnyashitali na simuta Mbuwabwe ye asset era ye target Mchaya gala era ye target simuta Kulira bewira banji befira bagalu bufunya simuta Kabalumwe mitwe bajemize bajemere tubawubu twa simuta Anti abali bakuba kati basenguka abali basekense koza senguka abali bafuga kati basenguka tebachayogera anti kati zafuga omana byakola mu byali byababa mumunne mesa mumanyi jenava mwe muziki na sereka byalimo kutalika mateka ga kumenye baita musi ya afuga bakotyonkoka balingane njoka ayagali zanti kati yafuna nabazina chichi za senguka Baga mamutono, mnyashi talina simuta Mbe wago ye asset, era ye target Buchaya gala, era ye target, simuta Pulida bewira, banji befira, bagalu bufunya simuta Kabalu mwemi tuwe, bajemize, bajemere, tuwa uobu tuwa simuta Chigoma chikuba mwagala kwebaka Mubadde kimu abagala okudde ewaka Mubadde kimu ebenda abakotyonkoka Nababadde bakuba tebakyawulikika Eye baggama Kukuba kulabisa mbalaba befira Abangi bafuguma kigoma nalipira Kwebiba bibina tubyawule Twawule sekendule kunasale